usinipite, usinipite Bwana, usinipite Dadi, unapozuru wengine, ah, usinipite.
Kama Batimayo, Baba, ah,
usinipite.
Kama mama yetu kwa nadamu miaka kumi na miwili,
usinipite.
Kama kiwete baba kwenye mlango wa ikalu, ah,
usinipite.
Chako cha rehema, mimi nakitazamia baba,
magoti napiga pale, ah, usinipite.
Kiti chako cha rehema baba, mimi nakitazamia Bwana,
magoti napiga pale, ah, usinipite.
Usinipite Bwana, usinipite Mwokozi wangu, nashuka chini na nyenyekea baba, sema jambo. Usinipite Bwana, usinipite Mwokozi wangu, nashuka chini na nyenyekea baba, nangoja
useme jambo. Usinipite Bwana, usinipite Dadi, unapozuru wengine,
usinipite Bwana,
usinipite.
Usinipite,
usinipite Bwana,
usinipite,
usinipite Dadi,
unapozuru wengine,
unapozuru wengine,
usinipite.
Usinipite.
Malangoni kwako baba, mimi nimetulia yawe, ninangoja kama Yakobo,
usinipite.
Alimshika malaika akamwambia, sitakuacha,
sitakuacha baba yangu, sitakuacha usiponibariki.
Baba yuko mbele zako, baba yuko mbele zako, nangangana, nangangana kama Yakobo.
Usinipite.
Usinipite.